Amakhosi okuqala isahluko 18 verse 1. Kwathi emva kwezinsuku eziningi izwi likaJehova lafika ku-Eliya ngonyaka wesithathu lathi, hamba uzibonakalise ku-Ahabi, ngiyakunisa imvula emhlabeni. Verse 2. Wayesehamba u-Eliya ukuzibonakalisa ku-Ahabi, indlala inamandla eSamariya. Verse 3. U-Ahabi wabiza u-Obhadiya owayephezu kwendlu yakhe. U-Obhadiya wayemesaba kakhulu uNkulunkulu. Verse 4. Ngoba kwathi lapho u-Izabheli ebulala abaprofethi bakaJehova, u-Obhadiya wathatha abaprofethi abayikhulu wabafihla emhumeni ngamashumi ayisihlanu wabondla ngesinkwa nangamanzi. Verse 5. U-Ahabi wathi ku-Obhadiya, hamba ezweni uye emthonjaneni yonke yamanzi nasemfudlaneni yonke, mhlawumbe singafumana utshani sisindise amahashi neminyuzi izilwane zingabhubhi. Verse 6. Base bahlukaniselana izwe ukuba balidabule, u-Ahabi wahamba ngenye indlela eyedwa, u-Obhadiya naye wahamba ngenye indlela eyedwa. Verse 7. U-Obhadiya esendleni ebheka kwahlangana naye u-Eliya, wambona wawa ngobuso wathi, wena wenkosi yami u-Eliya na? Verse 8. Wathi kuye, yimi, hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu u-Eliya. Verse 9. Wayesethi kuye, ngoneni ukuba unikele inceku yakhe esandleni sika-Ahabi ukungibulala na? Verse 10. Kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho akukho sizwe nambuso lapho inkosi yami ingathumanga khona ukukufuna, nanxa bethi akakho lapha, yafungisa umbuso nesizwe ukuthi abakufumananga. Verse 11. Manje usuthi wena hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu u-Eliya. Verse 12. Kuyakuthi sengisukile kuwe, umoya kaJehova kuyise lapho ngingazi khona, nanxa sengifika ukuba ngimtshele u-Ahabi, yena angakufumani, uyakungibulala, kepha mina nceku yakho ngiyamesaba uJehova kwasebusheni bami. Verse 13. Inkosi yami ayitshelwanga yini lokho engakwenza lapho u-Izabheli ebulala abaprofethi bakaJehova ukuthi ngafihla abantu abayikhulu kubaprofethi bakaJehova ngamashumi ayisihlanu emhumeni, ngabondla ngesinkwa nangamanzi na? Verse 14. Usuthi manje hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu u-Eliya bese ingibulala. Verse 15. Kepha u-Eliya wathi, kuphila kukaJehova Sebaothi engimphambi kwakhe namuhla, ngiyakuzibonakalisa kuye. Verse 16. U-Obhadiya wayesehamba kumhlangabeza u-Ahabi, wamtshela lokho. Wayesehamba u-Ahabi kumhlangabeza u-Eliya. Verse 17. Kwathi u-Ahabi sembonile u-Eliya, u-Ahabi wathi kuye, nguwe ongumhluphi wakwa-Israyeli na? Verse 18. Kodwa wathi, mina ngimhluphanga u-Israyeli, kepha nguwe nendlu kayihlo ngokuyilahla imiyalo kaJehova uze ulandele obhali. Verse 19. Ngalokho thumela ubuthe kimi u-Israyeli wonke entabeni yaseKameli, nabaprofethi bakaBhali abangamakhulu amane namashumi ayisihlanu, nabaprofethi baka-Ashera abangamakhulu amane abadla etafuleni lika-Izabheli. Verse 20. U-Ahabi wayesethumela kubo bonke abantwana ba-Israyeli, wabutha abaprofethi entabeni yaseKameli. Verse 21. U-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi, koze kube nini nimancikancika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? Uma uJehova enguNkulunkulu mlandeleni yena, kepha uma kungubhali mlandeleni yena, kodwa abantu kabamphendulanga ngazwi. Verse 22. Wayesethi u-Eliya kubantu, yimi ngedwa oseleyo ngumprofethi kaJehova, kepha abaprofethi bakaBhali bangabantu abangamakhulu amane namashumi ayisihlanu. Verse 23. Mabasinike izinkunzi ezimbili, bazikhethele inkunzi ibenye bayihlahlele, bayibeke phezu kwezinkuni, bangafaki umlilo. Mina ngiyakuyilungisa enye inkunzi, ngiyibeke phezu kwezinkuni, ngingafaki umlilo. Verse 24. Libizeni igama likaNkulunkulu wenu, mina ngibize igama likaJehova, bese kuthi uNkulunkulu ophendulayo ngomlilo abe nguye onguNkulunkulu. Bonke abantu bathi, lihle lelizwi. Verse 25. U-Eliya wayesethi kubaprofethi bakaBhali, zikhetheleni inkunzi niyilungise kuqala, ngokuba nibaningi nibize igama likaNkulunkulu wenu, ningafaki umlilo nokho.
Verse 26. Bayithatha inkunzi abayinikwayo, bayilungisa, balibiza igama likaBhali kwasekuseni kwaze kwaba semini ngokuthi Bhali siphendule, kepha kuba ngakhozwi nophendulayo wayengekho, bagxuma ngase-altare ebelenziwe. Verse 27. Kwathi ngasemini u-Eliya wadlala ngabo wathi, memezani ngezwi elikhulu noma engunkulunkulu, mhlawumbe uyazindla noma echezukile nje, noma esohambeni noma elele edinga ukuvuswa. Verse 28. Base bememeza ngezwi elikhulu, bazisika ngawomesi nangemkhonto ngomthetho wabo kwaze kwatshaza igazi kubo. Verse 29. Kwathi lapho isidlulile imini, baprofetha kwaze kwanikelwa ngomnikelo wempuphu, kepha kuba ngakhozwi nophendulayo nonakekelayo. Verse 30. U-Eliya wayesethi kubantu bonke, sondelani kimi, bonke abantu basondela kuye, wayeselungisa i-altare likaJehova elalidiliziwe. Verse 31. U-Eliya wathatha amatshe ayishumi nambili njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe, okweza kuye izwi likaJehova lathi, igama lakho lizakuba ngu-Israyeli. Verse 32. Wakha i-altare ngamatshe egameni likaJehova, wenza umsele ngase-altare nxa zonke olingene namaseya amabili embewu. Verse 33. Wahlela izinkuni, wayihlahlela inkunzi wayibeka phezu kwezinkuni. Verse 34. Wathi gcwalisani izimbiza ezine ngamanzi, niwathele emnikelweni wokushiswa naphezu kwezinkuni. Wathi kwenzeni ngokwesibili, wayesethi kwenzeni nangokwesithathu, baphinda ngokwesithathu. Verse 35. Amanzi agobhoza ngase-altare nxa zonke, wagcwalisa nomsele ngamanzi. Verse 36. Kwathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, u-Eliya umprofethi wasondela wathi, Jehova Nkulunkulu ka-Abrahama, noka-Isaka, noka-Israyeli, makwazeke namuhla ukuthi wena unguNkulunkulu kwa-Israyeli, nokuthi mina nginceku yakho, nokuthi ngenzile konke lokhu ngezwi lakho. Verse 37. Ngiphendule Jehova, ngiphendule ukuba laba bantu kabazi ukuthi wena Jehova uNkulunkulu nokuthi uphendukisela kuwe izinhliziyo. Verse 38. Wawusuwehla umlilo kaJehova wawuqeda umnikelo wokushiswa nezinkuni namatshe nothuli, wakhotha amanzi asemseleni. Verse 39. Abantu bonke sebekubonile lokho, bawa ngobuso babo bathi, uJehova nguye uNkulunkulu, uJehova nguye uNkulunkulu. Verse 40. U-Eliya wathi kubo, bambana abaprofethi bakaBhali, kungabaleki noyedwa kubo. Bababamba u-Eliya wabehlisela emfudlaneni iKishoni, wababulala khona. Verse 41. Wayesethi u-Eliya ku-Ahabi, khuphuka udle uphuzi ngoba kukhona umdumo wemvula enkulu. Verse 42. Wayesekhuphuka u-Ahabi ukuba adle aphuze, u-Eliya wakhuphukela esiqongweni saseKameli, wakhothamela phansi wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe. Verse 43. Wathi encekwini yakhe, khuphuka ubheke ngaselwandle, iyakhuphuka yabheka, iyathi akukho lutho, wayesethi phinda kasikhombisa. Verse 44. Kwathi ngokwesikhombisa yathi, bheka kukhuphuka ife elwandle, lingangesandla somuntu, wayesethi khuphuka umtshelo Ahabu ukuthi, bophela wehle funa uvinjelwe imvula. Verse 45. Kwathi ngesikhashana nje izulu laguqubala ngamafu nangomoya, lana imvula enkulu, u-Ahabu wakhwela inqola waya eJizreyeli. Verse 46. Isandla sikaJehova sasiku-Eliya, wabopha ukhalo lakhe wagijima phambi ka-Ahabi waze wafika ekungeneni kwaseJizreyeli.